Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mu basuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema. Abahanzi b'abanyarwanda kazi Charlotte Rurinda uzwi cyane nka Shali na mugenzi we Fatuma Muhoza na uzwi nka Nina bahuriye mu itsinda ry'umuziki rikunzwe cyane muri iyi minsi ari ryo Charlie na Nina, bamaze kwamamara mu ndirimbo zabo nyinshi bamaze basohora ziryohera amatwi ya benshi. Abakurikiranira hafi ibya muzika nyarwanda bemeza ko Charlie na Nina ari abahanzi bamaze kugaragaza ubuhanga mu miririmbire, ubu ibihangano byabo bikaba bikunzwe cyane ku isoko rya muzika mu Rwanda, mu karere no hirya no hino ku isi. Amakuru asohoka mu binyamakuru byandikirwa mu Rwanda avuga ko Charlie na Nina bateganya kumurika album y'indirimbo zabo ya mbere mu mpera z'uyu mwaka. Ikinyamakuru Kigali Today dukesha iyi nkuru kivuga ko album ya mbere ya Charlie na Nina bayise Imbaraga ikaba izamurikwa ku itariki ya mbere Ukuboza 2017, aho ni ukuvuga mu kwezi kwa 12. Izaba igizwe n'indirimbo 10, hariho n'indirimbo zabo zakunzwe cyane kuva batangira umuziki. Urugendo rwa Charlie na Nina muri muzika nirwo tugarukaho mu kiganiro muri sanga, dore ko ari nabwo bwa mbere tubatumiye ku Ijwi rya Amerika. Iyo ni indirimbo Face to Face y'abahanzi Charlie na Nina. Fatuma Muhoza aka cyangwa se uzwi nka Nina ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika. Nina, uranyumva?
Ndakumva.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Charlotte Rurinda cyangwa se Charlie. Ikaze nawe ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Mu Cyongereza baravuga ngo better late than never, kuko nibaza ko aribwo bwa mbere tugiranye ikiganiro nabo. Yego. Duhere kuri Nina, iri tsinda ryanyu Charlie na Nina, ku bantu wenda batabazi batazi amateka yanyu, mwaritangiye ryari?
twatangiye mu 2013 mu kwezi ngira ngo kwa gatatu cyangwa kwa kabiri. Yeah, ibyo twicaye hasi twumvikana yuko tugomba gutangira gukora imiziki yacu, kuko icyo gihe twari muri Guma Guma, hari competition hano y'abahanzi twa Guma Guma. So nibwo twabanye, twatumaranye hafi imyaka nk'ibiri dukorana, so duhitamo gutangira gukora imiziki yacu.
Hanyuma se Charlie, mbere ya 2013 ubundi hari ibikorwa bya muzika mwakoraga?
Twakoraga cyo gihe twafashaga abahanzi muri mu marushanwa yitwa Guma Guma. Hanyuma nina nawe yakoraga muri yaririmbaga mu mahoteli imbuvasege yari muri Serena. Yakoze kuri Serena, yakoze kuri Nicole, yakoze kuri Galaxy. N'ubundi twari mu bikorwa by'umuziki, ariko we akora mu mahoteli. Tukanafasha abahanzi bisanzwe muri Guma Guma.
Ni iki cyabaye imbarutso yo kugira ngo mufate icyemezo cyo gufatanya munashinge iri tsinda ryanyu cyari na nini?
Twari tumaze imyaka irenga nk'itanu tuba mu muziki, ubuzima bwacu ari ukuririmba, twiga dukora practice almost every day. Noneho tushobora kugera ku kibuga twaririmbaga live music icyo gihe, tugafasha abahanzi, twabonye yuko dushobora kuririmba kubera ko niko kari akazi kacu ka buri munsi. Tureba abagenzi bacu b'abahanzi twafashaga, ibyo bakora natwe twabikora. Iyo dushaka kubafasha imyaka itanu bagatera imbere, natwe twari gutera imbere. Niyo mpamvu twahise dufata icyemezo cyo kuba natwe twakora umuziki.
Nina, hari abahanzi b'abanyarwandakazi benshi bakora umuziki, kuki Shali, kuki mwahisemo gufatanya mwebwe babiri?
Nini bintu navuga ko byari destined, like kuko twigeze guhura aho mbere yuko dutangira gukorana muri Guma Guma. Twigeze guhura mbere, nabwo duhujwe n'abahanzi barimo n'abice cyari gitaramo cya TikTok. Ndumva ariko twavuye turamenyana, tubivuganaho, turaje turabereka kubera ko yari akiri mu ishuri, nari nkiri muri hoteli ntarahuguka neza. So nyuma yaho tuje guhurira muri Guma Guma, nibwo twicaye turavuga ibintu ntabwo twakomeza gukora ibintu, kandi twese tubikuriyemba turashoboye, ntabwo tuzabura ubushobozi, nashaka n'abantu badufasha, twari dufite imiryango iri sapoti. So turavuga reka ntabwo navuga ngo impamvu ni uko ni nk'ibintu by'Imana byagiye bikora, byagiye duhura tukabivugana bikarangira, tuza noneho kongera kubana imyaka ibiri aho twishyira turavuga urabizi, reka tujye kuririmba, reka tujye muri studio dukora indirimbo zacu kandi indirimbo zacu, kuko ni ibintu twavuganye igihe kirekire cyane bishoboka.
Mwari musanzwe muri inshuti se?
Ntabwo twajya kuba inshuti nyuma, nyine Guma Guma niyo yaje kutuza cyane, kubera ko twakoze imyaka ibiri turi kumwe, kuva saa moya kugeza saa 12. Hanyuma ubushuti bwaje gukomera cyane muri iyo myaka ibiri, kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu.
Nina, amakuru nakurikiranye nuko ngo igitekerezo cyanyu bwa mbere mwifuzaga ko itsinda ryanyu rigirwa n'abantu batatu, niko byari bimeze?
Yego, twashatse abandi bakobwa.
Byagenze gute?
Amakuru twavuganyeho nabo, ariko nyine ntabwo babishakaga, bashaka gukora amasolo yabo. Ikindi nuko ngirango batari shuwa y'ibyo twakora, cyangwa wenda batatwizeriye Musimbizi, ariko twashakaga abakobwa batatu. Hanyuma tubonye nta n'umwe ushaka gukora natwe, turavuga reka dukomeze ko turi babiri.
Ubu se mwembi ko mwiyumvaga ko mufite impano runaka zo kuririmba, ni kuki mwahisemo gufatanyaho kugira ngo buri muntu agerageze akore wenyine?
Iyo umuntu afatanyije n'undi hari ikintu kinini cyane gitandukanye mfite ijwi ryanjye ryiza ariko nari nafite ijwi rye ryiza iyo amajwi abenshi yahuje ryohera amatwi y'abafana cyane inaniwe ni narafasha yumina naniwe ndamufasha nta kintu kingana nko gufata mugenzi wawe ntekereza yuko ushobora guhana challenges kubera ko uri umwe ukabivamo ariko muri babiri ntago wafata umwanya w'umuntu wataye ngo nurangiza ushake gucika intege ko wishakiye turafashanya mu bintu byose niyo turi mu video shooting hari icyo mbura akagitoragura icyo nibagi bakakibuka ni ingenzi cyane gufashanya
Nina mwaka w'2013 nk'uko mwabimbwiye nibwo mwatangije iri tsinda ryanyu musubije amaso inyuma mukareba urwego mumaze kugeramo mwabonaga ko uburyo mwakiriwe muri muzika ubu ngubu n'uburyo mugenda mumenyekana mukamamara niko mwabiteganyaga cyangwa se byari huse cyane
ntago byihuse buriya abantu ntago bazi yuko dufite indirimbo hafi esheshatu zitigeze zikundwa cyangwa se zitigeze zimenyekana ntago byihuse ni ibintu intego ni process y'umuziki buri muntu arayicamo ugira ikintu cyawe ugenda gahoro gahoro ariko ukuntu twaje kwakirwa nuko abantu bagiye batangira gukunda ibihangano byacu byaradutangaje ubundi tukabutangaje ntabwo ari twebwe birimo kubamo so byaradutwaye tuzi yuko tuzagerayo twatuzi ko hari aho tuzagera ariko ntabwo twatuzi yuko twagera ku rwego rwo gufungwa bigeze hano
Uru rugendo se amasomo mwarukuye muntu nayahe niki mwabwira abandi bahanzi bifuza kugera ku rwego nk'urwo mumaze kugera ubu ngubu
Nekereza ko icyo twababwira nuko ntabwo twababwira yuko gufashanya ari byo bituma umuntu wese agerayo ariko iyo ufite umuntu umufashanya biroroha cyane kuba wagera ku cyo mwagambiriye cyane iyo umuzi cyangwa se mwumvise ikindi ni ugukora ikintu gishyizeho umutima uyu muziki uhujemo ufite ibindi bintu kuba ntabwo siko nawo ni akazi ka buri munsi ku manywa na nijoro hari igihe umuntu yirirwa ataryamye akarara ataryamye wasubira kuryama ukabura ibitotsi kubera ko warayo utaryamye ntabwo byoroshye ariko ikintu cyose ushyizeho umutima wawe wose ushobora kugikora kigakunda kandi ukakigeraho byaba abacuruza akarenda kuzindusa ikintu cyose wakoshyizeho umutima wawe wose birakunda
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi twatumiye abahanzi b'abanyarwanda kazi Charlie na Nina kugira ngo tuganire ku rugendo rwabo rwa muzika reka twumve indirimbo mfata hanyuma tugaruke tuganira n'aba bahanzi ndetse duhe urubuga namwe bakunzi bacu kugira ngo mugire icyo mubaza aba bahanzi bamaze gutera imbere cyane mu ruhando rwa muzika mu Rwanda
kirenga bazamese nkureba amazi giye nkugenzura uyu munsi reka mivuge Mikubire konwa yumutima Baby nundite Oh, nushavuze Emeru teri na musanga Kukona nyeje ngusanga Baby nundite Oh, nushavuze Emeru teri na musanga Kukona nyeje ngusanga Fata ungomeze Fata nunda kure Oh, fata ungomeze Baby fata
Iyo ni indirimbo mfata kwijwi rya Amerika. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi twatumiye abahanzi Charly na Nina kugira ngo batuganirize ku rugendo rwabo muri muzika. Charly, gutera imbere kwanyu ni kimwe, ariko noneho kuba mwaranateye imbere muri abahanzi b'igitsina gore ni ibintu ubundi bidasanzwe cyane muri sosiyete zigitera imbere, cyane cyane kuko kenshi hari imbogamizi nyinshi zirimo umuco n'ibindi. Ibyo bintu mushaka kuba mwarahuye nabyo bijyanye n'umuco n'uburyo mugomba kwitwararika kugira ngo sosiyete itababona ukundi?
Ntago byabura, ariko nanone kubera yuko dukora umuziki n'akazi dukora, hari aho tugera bikaba ngombwa yuko dushobora kuba twakwambara nk'abaririmbyi bari mu kinyejana muri iki kinyejana. Ariko ntago bitubuza kujya kuzingira ababyeyi bakuru ngo twambare imyenda igeze ku birenge, cyangwa se tujye kuzingira abana bato ngo twambare amapantaro. Tuzi abantu tuba tugiye kuririmbira, Abanyarwanda turabazi, tugerageza gukora ikintu cyose kitashobora kudukuraho agaciro kacu nk'abakobwa b'Abanyarwanda kazi. Natwe dukunda umuco, twararezwe, dufite n'ababyeyi n'abavandimwe n'imiryango itureba, ndetse n'abato batureberaho ibyo dukora. Turirimba dukora ibigezweho, ariko ntago tubangamira umuco. Tugerageza kutabangamira umuco yawe,
ariko umuco rimwe na rimwe hari igihe imbogamizi y'ibindi byinshi mwakabaye mukora, ariko ugasanga muritwararika.
Yego, kubera ko n'ubundi ushaka kubikora, kandi Abanyarwanda bikoreye batabishaka, n'ubundi ntacyo byakumarira. Kubera ko turirimbira Abanyarwanda, turacyashaka kubaka East Africa, ntekereza ko umuco nyarwanda ari wo muco w'Abarundi, ababyeyi bo muri izi nce bose bafite ukuntu bahuje ibintu by'imico. No kwifubika niba ari ukwifubika ni ukwikwiza, ariko ntabwo bibuza yuko bazi neza yuko tugenda yirukanka, hari utuntu tugomba guhinduka.
Yego, muri aka kanya reka dufate n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, dufite benshi bifuza kugira icyo bababaza. Reka duhere kuri Eugene. Mwiriwe neza
Edi, mwiriwe.
Uri hehe?
Ni Kigali.
Ikibazo cyangwa se igitekerezo?
Ni ntabwo ari ikibazo, ni igitekerezo. Mbanje kubashimira, mwakoze kwakira ubusabe bwacu. Nshimiye n'iyo groupe ya Charly na Nina. Ndakeka ko ndakurikirana umuziki nyarwanda. Ndakeka ko ari nayo groupe ikomeye cyane y'abakobwa, ndabashimiye. Ikindi ni uko nabakangurira bakakomeza gutera imbere, bagakomeza gukora ibihangano dukunda, kuko ndizera neza ko indirimbo zabo bamaze gushyira hanze zarakunzwe ku kigero gihanitse cyane cyane. Ikintu nasorezaho gisa nk'ikibazo nk'uko abanje umbaza, nabaza Charly niwe Charlotte. Nkamubaza masho status ye ni ingaragu, arubatse cyangwa se ni iki? Nabaza Nina Fatuma. Nawe masho status ye mu buzima bwe akunda iki, asengera he, mbese bakambwira imyemerere yabo. Kandi ndabashimiye cyane, bakomerezaho, turabakunda cyane.
Urakoze cyane.
Ariko Edi, please gatoya, nkurikije talenti zabo, rwose nimba bafite ukuntu bahuza ibikorwa n'abandi bahanzi nyarwanda, nabasaba bazakora korabo n'umuntu bita Melody, Bruce Melody, bazagira indirimbo nziza cyane bakoze iyo connection. Murakoze cyane Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Eugene mu Rwanda. Reka dufate na Apollinaire. Wiriwe neza.
Mwiriwe VOA.
Uri hehe?
Ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Muradukurikira neza?
Ndabumva neza, kandi abanza kubashimira yuko request yanjye kuri Facebook mwayakiriye.
Nta kibazo.
Rero akabazo k'amatsiko nshaka kubaza abo bakobwa aribo Nina ndetse na Charly. Mu by'ukuri bumvishe vuba gende umva nta myaka ibiri shize kandi hari bagenzi babo umuntu atita nk'abakuru babahari bagi mu muziki kera imyaka 10 rashize 10 ningahe bataramenyekana nyamara bubamaze kuba abastari natwe dutuye mu cyaro abaturage bose ubusanga indirimbo zabo zaramenyekanye ubwo rero nkabona ari ikintu kidasanzwe baba barakoze cyane cyane yuko ari n'igitsina gore bitamenyerewe hano mu Rwanda mwari mwabikomojeho none ndibaza uyu muvuduko bawukuye hehe ikindi ese ko hari amakuru hoze nsoma mbona ko umuproducer wo muri Uganda wabakoreraga umuziki ndetse ngo wabafashaga cyane bikomeye yaba yitabye Imana ibi ntibigiye gukoma mu nkokora umuziki wabo murakoze
urakoze cyane duhere kuri Nina gerageza usubize ibibazo bakubajije hanyuma na Charlie nawe agira icyo avuga
ikibazo murakoze cyane ikibazo cya mbere cyari ko sizabya ndi
uri ingaragu uri ku isoko
ndi ingaragu nsengera kuri CLA tuva ribyo
Nina
karame
ngaho nawe subiza
Nini na warushubije.
Oh Charlie sorry. Mufite amajwi amwe nange birangora kubatandukanye.
Nade ndingaragu nago ndabona umu kose mukunzi amwita umugabo. Nago ndabona umufasha.
Nuko umusha nuko utamushaka se cyangwa nuko ushaka
ndacyategereje Edi ndacyategereje.
Eh urategereje. Ubwo abasore barabwiwe
rero. Sengera kuma muri Anglican Church wa Koroso. Hanyuma hari umuwarubajije kirago na Polineri kumu producer mpfuye. Ntekereza yuko yari umuhanga ariko ntago ari we twakoranaga cyane kuko uwo dukora nawe cyane yitwa Nesim. Nuriya yari umuproducer abahanzi benshi cyane b'Abanyarwanda ndetse n'Abagande. Ndiya gahu duce narenza no kumwifuriza iruhuko ridashira.
Ubwo natwe tumwifurije iruhuko ridashira. Hanyuma Apollinaire yaravuze ku kijyanye n'umuvuduko w'uburyo mukomeje kumenyekana akibaza ibanga ni irihe dore ko hari abahanzi bandi batangiye mbere yanyu ariko ngo bataramenyekana ku rugero rw'uko mwebwe mumaze kumenyekana.
Nigeze kubivugaho kare navuze yuko iyo ukoze ikintu gishyizeho umutima twa njyewe nakoze muri Guma Guma imyaka ine ninasangamo ibi inyuma kuba inyuma y'abahanzi imyaka ine na experience no kubona ibyo bakora no kubafasha umuziki buri munsi no muri live music bagatwara ibikombe ubari inyuma bagatwara ibikombe ubari inyuma twagiye kuza muri uyu muziki dufite gahunda ihamye yo gukora nta gusubira inyuma kandi twashitura abakobwa babiri nikubwiye yuko nshobora kunanirwa n'agakora ya nanirwa nkamufasha ntagira icyo mbura akaba gifite ni ukuvuga ngo no kuba turi babiri biradufasha kubera ko duterana imbaraga ibitekerezo bihuta muri studio bihuta kubera yuko buri muntu wese azana idea.
Hanyuma Nina Apollinaire nanone yarabajije niba hari igitekerezo mufite cyangwa se gahunda mufite yo kuzagirana ubufatanye na bamwe mu bahanzi b'abanyarwanda cyane cyane hayavuzemo umuhanzi Bruce Melody.
Oh, it was a question when describing to when Bruce ibuganaho. Tuvugari tudashaka umunsi birimo tugeze kubivuganaho umushinga nawo tutekereza kuzakora mu minsi.
Usibye abahanzi b'abanyarwanda nzi ko hari n'abandi bahanzi mwagiye mufatanya ndetse barimo n'umuhanzi w'umugande Geo Steady mu ndirimbo mwasohoye yitwa Uwo Mareka tubanze tuyicurange hanyuma mukanya tugaruke mutubwire kuri ubwo bufatanye n'abandi bahanzi mufite cyangwa se muteganya kugira ni mukanya.
Just stay deep down my nose. Obanywe kukabindi ambye bawajiti ntigwe my dad sendaira chiringi narandi yakugaru bindo lina black man mafaranga olinkubye chasinze yewe
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikigano ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington. Muri kumwe nanjye Edirwema, aho uyu munsi tuganira n'abahanzi Charlotte Rulinda uzwi nka Charlie na mugenzi we Fatuma Muhoza na uzwi nka Nina, bahuriye mu itsinda ry'umuziki rikunzwe cyane muri iyi minsi mu Rwanda ari ryo Charlie na Nina. Hari kandi nabandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bagiye batwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Hari Antonio Luises wagize ati ngo barakaze bafite ubuhanga bwihariye kandi bafite ngo na management team nziza irangajwe imbere na bwana Muyoboka Alexi umaze kubavana ku rwina bakaba bageze ku rwuririro ngo kibira Charlie na Nina indirimbo uwo mamwai fatanyije n'umuhanzi w'umugande Gio Steady. Mwari muvuze ko mufite imigambi myinshi cyane yo gufatanya nabandi gukorana n'abahanzi batari abanyarwanda, hari icyo byabongereye cyane cyane mu bijyanye no kumenyekanisha indirimbo zanyu Nina cyangwa se cyari umwe muri
kirahari cyane kuko nakiza yuko korabo ya mbere twakoze ikamenyekana cyane yari indoro twakoranye na n'umuhanzi witwa Fido
mu Burundi.
Kuva twakora iyo ndirimbo mu Burundi bamaze kutumenya bakurikije ibihangano byacu bindi bijyaje nyuma y'indoro, bagira ngo tumaze gukora ibitaramo bibiri kandi nakitabirwa kuko ntegeza yuko ngira ngo mwiruka duheruka yo haje abantu 5,600 muri koteri yacu. Ntekereza yuko ari ibyo kwishimirwa cyane. Hanyuma tukurana indirimbo na Justede Kampala barayicuranga ahantu hose, ahantu hose barayicuranga. Yatumye na Fesfes twakoze nyuma yayo nayo imenyekana, nayo yatumye tukora ibitaramo byinshi cyane muri Kampala, dusigaye duhora Kampala. Ni nayo mpamvu kugira ngo dukore n'indirimbo nyinshi kubera ko twatumiyeho inshuro nyinshi.
Musigaye muhora Kampala ngo ejo bundi ngo umukuru w'igihugu Yoweri Kaguta Museveni ngo yabahaye n'ibahasha. Tubwire iyo bahasha byagenze gute, byari hehe, mwari muwe
kumuntu twari twatumiwemo kuririmba, hanyuma nawe aza kuza nyine nka nimugoroba nko mu masaha 12 saa moya, amasaha yacu yari ageze yo kuririmba. Hanyuma uko twari tumuhagaze imbere tumukuru yari imbere y'abageni, hanyuma namusuhuza, tumaze kumusuhuza turigendera. Ninahitatuma abantu ahita afata abantu ngo baduhamagare bagaruka nyine mu tuguhiyo bahasha,
kandi ngo ibikubiye muri iyo bahasha ngo mwakomeje kubigira ibanga.
Niyo mpamvu yaduhaye ibahasha kubera ko iyo yagomba kumenyekana yarazerekanye.
Murakoze cyane. Reka twakire abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Rishari wiriwe neza.
Ibe namwe
uri hehe?
Ndi Rubavu Gisenyi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyane?
Icya mbere abashi bacu ndabashimira cyane uburyo bateye imbere. Nkashimira imyambarire yabo ihesha abanyarwanda kazi icyubahiro. Ikindi ndashaka kubabaza ko muri mu buzima bwabo bwa kera batekerezaga ko bumvaga bafite kariyeri yo kuba bacuranzikazi, buri wese aransubiza umwe ku giti cye.
Reka bagusubize, guma kuri telefoni, umwe ku giti cya nyuma ukomeze. Nina,
njyewe nari nzi ko nzaririmba, nakundaga kuririmba cyane ku buryo nabitangira ngo mfite nk'imyaka 2 cyangwa 3. Yego, nari mfite, nari mvaga nzamuririmbye, nivuga ko ikintu cyo nyesha gukora mu buzima.
Hari se umuntu wafataga nk'icyitegererezo ukaba wifuza kuzaba nkawe?
Nakuze Judy Butcher, Celine Dion,
abahanzi benshi ba chaka chaka ba benda fasi so ari abagabano batandukanye nakundaga imiziki itandukanye ntabwo nigeze nkura mvuga ngo buri muntu wese wasohokaga indirimbo nkayikunda nagerageza gukora nk'ibyo akora cyangwa kubikora ndirimbo
Charlie
Charamese.
Subizi cyo kibazo cya Rishari na.
Nange nakoze ndiriva mu makorali cyikora cyiza yizo. Kuva nyiri muto ya nakiravuye mu makorali yo mu rusengero kugeza naho nange secondary yiri korali hanyu maze naje kuzi Kigali ku university. Nari nzi ko nkunda kuririmba cyane ariko ntabwo nari nzi ko nzaririmba indirimbo kuko ubuzima bwanjye bwishyana bw'abagari bwo mu rusengero. Nubu ngubu urashyarwa mu rusengero ariko kuba nkora uyu muziki nkora nk'akazi.
Hari umuhanzi wowe nawe wafatagaho nk'igitekerezo ukaba wifuza kuzaba nkawe?
Nuko nyine yabivuze iyo ukiri umwana uba wumva indirimbo z'abantu bagiye batandukanye, twumva indirimbo z'abashatekaye bwaba abantu batandukanye ntago wabaguzi neza ngo ufate umuntu umwe kubera ko hari abaririmbyi benshi cyane barimbaga neza icyo gihe gusa icyo wabaguzi ukunda indirimbo kandi ukaguzi n'umuziki mwiza.
Richard, hari ikindi kibazo ufite?
Najya mbabaje ko uyu munsi n'abaseribateri kriteri yaba iyo umuntu bashaka ko bazabana mu buzima bw'umudamu n'umugabo aramutse adakora mbese adashyigikiye ko bakomeza kuba abaririmbyi kazi babyemera yego cyangwa oya?
Wowe urashaka gutanga CV?
Oya.
Chali subiza.
Ndimo kibaza niba utakunda icyo nkora ntabwo nkunda, kuko niba uhunze urankunda ukunda ibyo nkora ushyigikire mu gihe nta kintu kiri ndi gukora. Ntekereza yuko uwo mugabo aramutaje keretse ari ibibazo byanjye yenda byihariye by'umuryango wanjye bigatuma mbaye mpagaritseho gatoya, ariko kuririmba ntabwo ari icyaha, n'akazi nk'akandi kazi ni ugushimisha abantu nawe ukishima. So uramutse uje ushaka udashaka ko ndirimba sinzi icyo waba ushaka, kuko n'ubundi njyewe uririmba sinzi icyo waba ushaka.
Nina subiza nawe.
Sorry. Kubera iki waza niba kuko nkunda, niba kuko nkunda ibyo ari byose abenshi batumenye kubera ko turirimba. So kubera iki waza mu buzima bwanjye ugatwara ikintu uzi ko nkunda cyane cyane nshaka kugikora kugeza mpfuye ukagifata ukashaka kukinkuraho kubera ko nkunda? Gose
ntabwo byumvikana ubwo. Richard, ikibazo cyawe kirasubijwe kandi urakoze cyane kuba ugize igitekerezo cyangwa se n'ibyo bibazo ubajije. Ugira umunsi mwiza.
Murakoze.
Reka dufate na Jean Dodier wiriwe neza.
Wiriwe neza, Eddie Gwema.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, bita Nyamagabe, nka Jean Dodier.
Kibazo cya
sorry za Shari na Nina
barakumva?
Abashubuze cyane, ndanabakunda cyane, dore ko ari bamwe mu bahanzi dukunda cyane hano mu Rwanda. Kandi dore ko ndanabakunda cyane, nageze iyo ngeze hanze nko mu Bugande hari igihe nkunda kujyayo nkakunda kumva indirimbo zabo. Birafasha cyane, kuko iyo ngeze mu Bugande usanga ariyo ndirimbo mbasha kumva nkabasha kuba ndi kumva ibyo ari kuvuga. Ariko noneho nange nkagira igitekerezo n'ikibazo mbabaza. Ese mu Rwanda ko badakunze kubakorera ibitaramo bakunda kuba bari hanze, twebwe bazarebye umunsi badukorera igitaramo natwe tukabasha kwishimisha kandi tukanababona, harimo abatabazi? Ikindi kintu nababaza, hari batanga SMS nziza ku ubwo baracyisubiza cyangwa batubize na bagenzi babo b'abahanzi, batanga SMS nziza ku ndirimbo ukabona biragenda neza, ariko bagera ku mashusho ugasanga ibikorwa bakoraga batubwira mu magambo, ugasanga imyambarire ari bagenzi babo n'abandi bantu bagiye batandukanye ubwo arasubiza ku buryo yasubiza na bagenzi be, ugasanga imyambarire ntabwo bambaye neza baberewe nk'Abanyarwanda, ugasanga ku mashusho ntabwo turi kubabona neza, kandi ibyo bavuga ukumva aho kugira ngo uyirebe wayumva indirimbo bari kuririmba wayumva ahubwo kugira ngo uyirebe. None ikindi kintu nabaza, bagira abandi bagenzi babo bari kuvuka, ubu dore ko ari no kuvuka abahanzi benshi, abandi bagenzi babo bari kuvuka babagira iyihe nama kugira ngo nabo bazamuke indirimbo zabo zikunze.
Urakoze cyane Jean Dodier. Nina mu magambo make cyane subiza Jean Dodier.
Gasubize ikibazo cya nyuma. Inama nagira umuntu wese uri mu kuzamuka cyangwa se urimo kugerageza kwinjira muri industry, ni ukwihangana, kubera yuko ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko iyo wihanganye ukanakora cyane ukanasenga no gusenga nabyo biba ari ngombwa, ibintu byose birashoboka. Kubera yuko ntabwo ari ikintu byuka mu gitondo ngo kigereho, ntabwo ari nta garanti mufite ngo nitori indirimbo irakundwa cyangwa se ni muri kiza ya kabiri irakundwa. So bisaba kwihangana no gukora cyane no gusenga.
Chali, hari umukunzi wacu batwandikiye kuri Facebook avuga ngo management team yanyu nayo yagize uruhare mu gutera imbere kwanyu. Ese ibyo nibyo?
Nibyo yavuga no kuri kubera yuko dufite manager utaryama. Kuva twatangira akora promotion cyane, haba mu Rwanda haba no hanze, arakora cyane, yaratekereza cyane, akora ibintu byinshi cyane, urebye akora ibintu bi extra by'abandi bamaneja bose bakora, kandi akunda umuco nyarwanda, ntakunda ibyacu gusa, akunda n'iby'aba baririmbyi bose, urebye ntabwo ari twasubikiye gusa nk'iby'abanyarwanda bose baririmba.
Mwakunze kugaruka ku kintu kijyanye n'uko umuziki mufata nk'umwuga, ese muri iki gihe umuziki watunga umuhanzi mu Rwanda?
Yego, uradutunga, dutunga, ya. Baramaze kubaka amazu, bari farama amamodoka yabo, abenshi nta kandi kazi bakora uretse umuziki, urumva rero yuko ushobora gutunga n'umuziki.
Hanyuma se mu bijyanye n'ibitaramo, hari umukunzi wari ubikomojeho kera cyane, iyo habaga nk'iminsi mikuru ikomeye mu gihugu, wasangaga batumira abahanzi b'abanyamahanga kuza gutaramira Abanyarwanda. Muri iki gihe hari cyahindutse?
Byarahindutse cyane, ntabwo bikimeze nka mbere. Byarahindutse cyane ku buryo usanga akenshi banazana n'abahanzi bo hanze, abahanzi bo mu Rwanda akaba aribo bishimirwa cyane kurusha abo hanze. So byarahindutse cyane cyane, imiziki yacu iracurangwa ku maradiyo, iracurangwa mu maclub, iracurangwa ahantu hose. So hari impinduka nini cyane igaragara, kandi buri muntu wese arabibona.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Aho uyu munsi turi kumwe n'abahanzi Chali na Nina b'abanyarwandakazi batubwira ibijyanye n'urugendo rwabo muri muzika. Reka dufate n'abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Inosa, wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri he Inosa?
Ni mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Icyo mbaza abo bahanzi, ni kenshi dukunda kubona abahanzi ntibahamuka neza, ariko mu gihe gito rwose ntitumenye uko bigenze. Bo baba bafite ingamba ki ku buryo.
Inosa, ndibaza ko tumubuze kuri telefone, ariko ikibazo cye kirumvikana. Nina, ngo ni iki mukora kugira ngo uwo muvuduko wanyu udahagarara, ahubwo mukomeze gutera imbere?
Gukomeza gukora nta yindi banga, no gukomeza gukora no kugira vision, ukabeba aho ushaka kujya, ukarwana no gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo ugere aho ushaka kugera, kandi twe dufite gahunda zose ntabwo ari iyo kurekimo cyangwa se kugarukira ahantu runaka. Gahunda zose niyo gutera imbere, niyo gukora cyane, niyo kujyana ibihangano byacu kure hashoboka, kuko birashoboka. Abatangariya barabikora, abagandi barabikora, Nigeria barabikora. Naho ngaho dukora inspiration yuko nabwo birashoboka, ntacyo nacyo kidashoboka.
Cyari hari icyo wongeraho? Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Finias, wirwe neza.
Wirwe.
Uri hehe?
Ndi Cyangugu.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyawe ndashaka, ariko merci sana kuba wumbaye n'umurongo.
Nta kibazo.
Kandi nshimira nabo bahanzi mwatumiye, mwakoze akazi keza kudutumira abantu dukunda.
Murakoze.
Ikibazo ufite nshaka kubaza abo bakobwa, ni igiki cyatumye ba inspire n'umuziki? Ikindi kibazo mfite, alo,
ndakumva.
Ikindi kibazo mfite, ni ryari bazagera Rusizi?
Ntago barahagera.
Ntago barahakorera ibitaramo. Ikindi kibazo edimbaza abo bakobwa, ninde niye korabo bakoze babonye kuko ariyo nziza yabayeho? Korabo bakoranye n'undi muhanzi.
Urakoze cyane Finias, mu karere ka
merci sana, merci.
Urakoze cyane. Charlie.
Inzizi twarahaje ariko ndumva twaratumaze kwaza mwa gatatu. Gambye twakoreye igitaramo ngira ngo ntaza bime, ariko twakoreye byari by'abantu basanzwe bari badutumiye. Ntekereza yuko nabyo batarimenye, ariko turapanga kuzahaza ko turashaka kuzazenguruka mu Rwanda tumurika albumu yacu. Dushobora nahubwo kuzajya uretse ko amategeko tutarayamenya no kumenyesha igihe tuzajya, ariko tuzaza. Hanyuma ikintu cyatumye dukunda umuziki ni uko twakuririmba cyane, aho ni nayo yakuriye naririmbaga, nanjye aho nakuriye naririmbaga, naho nanjye gukora ntangiye kuba backup singer muri Guma Guma, niho nashoboye kubona amafaranga yo kwishyura ishuri. Icyo gihe nari muri university, noneho nkaririmba nkishyura ishuri, nkaririmba nkishyura inzu ashobora kubaho, niho naboneye yuko ashobora gukora umuziki nkabaho.
Nina, ndibaza ko ibyo bibiri cyari yarabisubije, wenda wasubiza ikijyanye na kolabo.
Kolabo yadufunguriye inzira, yari yayo twakoranye na Fizzo. Niyo yadufunguriye inzira, niyo yabaye indirimbo yakunzwe cyane hafi nko mu myaka ibiri. Na n'ubu hari abantu bagiye bazi Nyirango y'Inyonyine, bazi hari abantu bakiyumvana n'ubu ngubu. So ni indirimbo ni nk'impano y'Imana, Imana yavuze ati there you go.
Indirimbo
ukunzwe cyane, usibye ko na homaje gukundwa cyane ku buryo nayo ishobora kuba imaze nk'imyaka ibiri ikunzwe i Buganda.
Indirimbo Indoro nk'uko mubivuze niyo yabafashije gufungura amarembo. Reka tuyumve gato hanyuma tugaruke tugana no ku musozo w'iki kiganiro. Indirimbo Owoma na Indoro nako.
Kaza sinari mperutse gutetesha jawe birirang nabindi bisana byo nani byo nzonona kuko wabimaye sinabivuga ngo nokuhari bivuga ni udahari nubwo bitera benshi mihari yeah yeah sinabivuga ngo nokuhari bivuga ni udahari nubwo bitera benshi mihari.
Make me crazy, my baby, yo.
Inseko,
my baby, yo. Secondore, yeah. kidogo nione mwanya wako eh hey, gumiru hande hey, gumane nawe sekera njoebe si jay ebu cheka ni deku yondoro.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Indirimbo mwumva ni indirimbo Indoro, curanzwe n'abahanzi Charly na Nina bafatanyije na Big Fizzo, umuhanzi wo Murundi. Nkuko bamaze kubitubwira, iyi ndirimbo yarabafashije cyane kugira ngo bamenyekane. Abo bahanzi Charly na Nina niyo batumirwa bacu b'uyu munsi. Charly, amakuru atugeraho nuko mu mpera z'uyu mwaka tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 aribwo muzashyira hagaragara album yanyu ya mbere mwise Imbaraga, ikazamurikwa kuri iyo tariki ya mbere. Iyi album ngo izabigizwe n'indirimbo 10. Ibikorwa byo kuyitunganya bigeze he?
Turimo myiteguro, turimo turapractice, turimo turabwira abantu, turimo turabana manifestation. Aya mezi abiri yose dufite niyo turimo kwiteguramo ibyo muri kajya albumu yacu ya mbere. Turimo myiteguro.
Nina, Imbaraga, iyi album mwayise Imbaraga kubera iki Imbaraga?
Twashakaga gutanga message ku bakobwa cyangwa se igitsina gore yuko birashoboka, birakomeye ariko birashoboka. So twavuze cyane ku mbaraga z'igitsina gore n'abagore muri rusange, ko dushoboye imbaraga tubereye u Rwanda, turi ababyeyi, turi mbese twashaka kuvuga ku mbaraga z'umugore.
So izabigizwe n'indirimbo 10. Ese izindirimbo ni indirimbo zisanzwe ziri ku isoko cyangwa se hari izindi nshyashya muzongeramo?
Dufite indirimbo nshya tuzongeraho, hanyuma tuzashyiraho n'ubundi n'indirimbo zagiye zikundwa, kuko hari abantu baba zikunda za ndirimbo, baba zikunda Indoro, baba zikunda Bye Bye, baba zikunda Urumato, zafata iza kera ariko twongere inyinshi zizaba ari nshya.
Murakoze, mugume kuri telefoni. Reka dufate abandi bakunzi babiri baradi Ijwi rya Amerika. Festo, wirwe neza?
Halo, wirwe neza.
Uri hehe?
Ndi muri Akarere ka Kicukiro, umujyi wa Kigali.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo ngira ngo mbabaze. Mbabaze ese kuva batangira umuziki, hari bizinesi zindi baba barakoyemo zikomeye cyane zitari umuziki? Ikibazo cya kabiri ndabaza, ariko ni nk'izemanura cyangwa se inama wagira mwari n'umutegarugori w'u Rwanda bashaka gukora mu muziki? Murakoze.
Urakoze cyane. Reka dufate na Alfredi, wirwe neza?
Mwirwe.
Uri hehe?
Ndi Kirehe, ndi mu karere ka Kirehe.
Ikibazo cyawe Alfredi?
Ni utubazo tubiri. Akabazo ka mbere nabaza ngo abo bakobwa batangiye kubanga umuziki, ariko ikigaragara bari kwihuta mu iterambere cyane. Umuziki wabo uri gutera imbere kandi ugakundwa n'abantu benshi. Ese baba bakurayeho imbaraga? Bafite abantu babafasha, ni ku giti cyabo, cyangwa se bafite abafana baha amafaranga? Bakurayeho ingufu, mbese ubushobozi bwo kugira ngo bahitinge cyangwa se bamenyekane cyane? Akabazo ka kabiri ni iki bateganya kufasha urubyiruko rw'abakobwa bakiri bato kugira nabo babigisha umuziki nabo bazagera ikirenge mu cyabo? Murakoze.
Urakoze cyane Charly.
Byabo bijya gusa kuko bose barabaza inama twatanga ku bakobwa bashaka kuzamuka. Inama ya mbere twabagira ni ugukomeza bakaguma ku ishuri. Abari ku ishuri, abashoboye kugira amahirwe yo kujya mu ishuri, bagume mu ishuri, kubera yuko ishuri rikwigisha ibintu byinshi cyane uhura nabyo mu buzima. Iyo ukuze hari ibintu ushobora gucamo kubera ko waciye ku ishuri, cyangwa se niwo muziki wakunanira ugafata plan B, ugashaka akazi, ugashobora kuba wakora ibindi bintu. Ikindi kintu yaravuze atubaje, niba umuziki ari amabizinesi akomeye, twaba twarakuyemo ntekereza yuko
abantu benshi barimo baragenda bavuga ariko dufite umuvuduko, ariko ntabwo ari umuvuduko w'ubusa ko barapfa turakora cyane baranabibona. So ayo mafaranga tubona ntabwo tuyajyana mu zindi bizinesi, kuko umuziki niyo bizinesi yacu. Tugerageza kuyasubiza mu bikorwa byacu kugira ngo dutere imbere, dukore ibyiza kurushaho, dukore amavideo meza kurushaho, dukorane n'abantu bakomeye kurushaho. Ntabwo amafaranga tuyakoresha ibindi bintu byo ku ruhande, tuyasubiza mu muziki.
Nina, indirimbo muherutse gushyira ku isoko ni indirimbo Zahabu. Iyo muvuga Zahabu muravuga iki?
No, twagerageje, twashakaga kuvuga agaciro k'umuntu muri kumwe, tubinyujije mu rukundo, tubinyujije mu magambo y'urukundo. So ni kubwira umuntu agaciro afite mu buzima bwawe, ariko nyine mu buryo bwa na romantic.
Navuga ko ari indirimbo koko iryoheye ugutwi. Reka tureke abakunzi bacu bumve indirimbo Zahabu, hanyuma tugaruke dusoza ikiganiro. Zahabu. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Zahabu y'abahanzi Charly na Nina, ni indirimbo baherutse gushyira ku isoko mu minsi mike ishize. Nina, usibye indirimbo ubwayo uburyo icuranzwe, abantu benshi bakomeje no kubashimira video mwakoze kuri iyi ndirimbo. Ngo ni video ifite ubuhanga buri hejuru kandi ikabikozwe mu buryo buri sample.
Yego, ni video yakozwe n'umugabo w'umuhanga cyane witwa Sasha Vibe, ni umugande. Bakorera aba Nigeria, bakorera aba Tanzania, n'abanyakenya, ni umuhanga cyane. Ku buryo indirimbo zakora ziba ziri kuri za Trace, MTV no ku yandi mativa akomeye. So n'umuhanga cyane, natwe twarishimye cyane.
Charly, audio y'indirimbo yanyu yamaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni. Hari audio y'indirimbo zanyu yamaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni?
Yego, indo yamaze yarenze miliyoni ngira ngo mwaka ushize, na Owama nayo ubundi bigeze miliyoni ngira ngo na magana. Dufite agatege kageze ku 800,000 n'ibindi. Iyo twakoze vuba nayo yarenze ngira ngo 100,000 kandi hashize iminsi mikeya. Urebye zirarebwa cyane.
Bivuze iki ku muziki wanyu no ku byo mukora?
Ni ibintu bidusubizamo imbaraga, ni ibintu bituma turushaho kugira ubushake bwo gukora, kubera ko tubona ko ibintu duha Abanyarwanda ndetse n'abandi muri rusange babyishimira. Kuko niba ushobora gukora indirimbo ikarebwa
million views ya kabiri million views ya gata turi kuri 800 n'izi ndizo turi gukora barazireba no kuvuga yuko uri gukora ikintu cyiza abantu bashaka
iyo murebye umuziki nyarwanda muri iki gihe mubona ugeze ku ruhe rwego no muziki mubona utangiye gucengera no mu bindi bihugu ku buryo abanyamahanga nabo batangiye kuwukunda
yego batangiye kuwukunda cyane kubera ko iyo ujya ahantu nka Burundi shari yaramaze kukubwira yuko haje abantu hafi y'ibihumbi 600 ukajya ni Bugande twabonye ikintu batwakiriye tumaze kubona abo tugeze muri eshatu ku ndirimbo ya uko uma twabonye ebyiri ndero twabonye ne so nta bintu byoroshye ntabwo ari ibintu byo gufatwa gushya gushya nk'ikintu byoroshye biba bitwereka yuko ejo hacu ari heza
mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki ikiganiro mu magambo make cyane nk'ubutumwa mwaha abakunzi banyu dore ko munateganya gusohora albume yanyu ya mbere ese ubundi hari indirimbo yindi mutarasohora igomba kujya muri albume
yego indirimbo zirahari nta nubwo ari imwe kubera yuko hari ama collabo twagiye dukora tutatangarije abantu hari indirimbo twakoranye na Orezi mu Nigeria witwa Orezi izabiri kuri album yacu hari n'indi twakoranye na Shiba hari n'izindi zacu zisanzwe dushobora kuba tuzana zibaririmbira kuri uwo munsi ndumva ari ibanga cyangwa se turacyabitegura
ubutumwa ku bakunzi banyu
yacu turabakunda mushimira cyane kandi turabasaba gukomeza gukunda umuziki nyarwanda muri rusange no gukomeza guteza imbere ibyacu kuko twebwe tugomba n'ubundi kumitwe twese tugomba guteza ntabwo abantu bo hanze baduteza imbere twebwe ubwacu tudateje imbere umuziki wacu so tubashimira ntitubasaba kugira ngo dukomeze dushyire ingufu kugira ngo umuziki wacu ugere kure
Charlotte Rulinda uzwi nka Charlie na Nina nagira ngo ngushimire cyane kubgakanya waduhaye kugira ngo tuganire ku muziki wanyu urakoze cyane.
Koze cyane nabaduhamagaye nabaye kutumva mwese turabashimira.
Nshimire kandi na Fatuma Muhoza uzwi nka Nina nawe wakoze cyane turagushimiye kubgakanya waduhaye kugira ngo tuganire. Nina ndibaza ko twamubuze kuri telefoni nshimire namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire engineer Lopez wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire Fatuma Alemasi Kalala wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya Karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika